yo, yo, yo.
I be like, la 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 la,
yo.
Oh na 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 na.
Watch out,
Kevin Brown Beats.
You're my queen. Nimekupa moyo wangu utunze safari. Ukiniacha sina raha tapu njema na dunia inachanganya changanya, hususan ni mapenzi mama. Mambo ya kushare yana maana mama mama.
Mala ushikwe kule,
uteseke.
Mala ushikwe pale,
unyanyaswe.
Unavocheza
mama mama,
furaha naipata.
Kwa sana na
unavokata
mama,
utamu nasikia.
Akwa sana ma,
unavocheza
mama.
Alvin Brown Beats.
Igoma Mtwara Ulindi, Mtwara tukamone bibi. Tukale futari ya magimbi, ushani ndindindi kwa koza idia pimbi. You please don't go away, unanipara anytime. You please don't go away, unanipara you my. Sio achalinzi watabata, nanipa ile kitu nataka. Mtoto hizo lipsi matato, shani kama tozushi watafyanta. Unavocheza
mama ma,
furaha naipata.
Kwa sana na
unavokata
mama,
utamu nasikia.
Akwa sana ma,
unavocheza
mama.
Alvin Brown Beats.
Nimekubali we ni noma, na mapaka shuma taisoma. Watafulae wakikona baba na mama. Nimekubali we ni noma, na mapaka shuma taisoma. Ana kilometa kikona, atafanya bonge la shele.
Unavocheza,
oh, unavocheza mama.
Raha
napata na
unavokata.
Hey,
utamu nasikia,
utamu nasikia.
Unavocheza
mama. D.I.
Mkwao Classic.
Asna on the beat.
Moja Moja Records.